qaxootigan oo tan iyo kuwii sagaashankii ku noolaa xariiqa ayaa maanta u dabaaldegay maalinta qaxootiga adduunka iyadoo munaasabada xuska lagu qabtay xerada ifalaba oo saldhig u ah qaxootigii ugu dambeeyey ee kasoo barakacay abaaraha ku dhufay qaybo ka mid ah soomaaliya inkastoo munaasabada ay kasoo qabgaleen saraakiisha hay-adaha gargaarka iyo wakiilo ka socday dowladda ayaa bulshada qaxootiga waxay dhagaal la raacayeen khudbaraha goobta laga jeedin doono balse gargaal ka socday hay-adda WFP ayaa ku dhawaaqay in raashinka gargaarka la kordhin doono saddexda bil ee soo aadan islamarkaana dib loo fasixi doono lacagihii gunnada ahaa ee lagu caawin jiray qaxootiga ee labadii bil ee lasoo dhaafay ay joojisay hay-adda WFP waa kan Jarles Ubay oo munaasabadda ka hadlay.
That from next month, the ration is increasing from 40% to 60%. For a period at least for the next 3 months. Baba Chakula is close to the heart of every one of us. It was also stopped from me. But I'm also happy to announce that from next month, Baba Chakula is coming back.
Sanadkii tagay dhadhaab waxaa laga diiwaangeliyey in ka badan 130,000 oo qaxooti ah kuwaas oo kasoo barakacay abaaraha iyo colaadaha ka jira Soomaaliya taas oo si toos ah saameyn ugu yeelatay gargaarkii samafalka ahaa ee hore loogu caawin jiray qaxootiga ku jira xeryaha goobta munaasabadda waxaa hadalla kooban ka jeediyey qaar ka mid ah hogaamiyaasha xeryaha kuwaas oo ku baaqay in hay-adaha samafalka ay ballaariyaan u adeegidda qaxootiga ku jira xeryaha
bismillah magacay waa ruqayca alraage waxaa maanta matalahayaa 4 xero maanta waa horta kama naxayno oo waxa weeye dhaqanka anaga weeye dhaqan hidiya dhaqan waayo qofka hadduu marba hidiya dhaqan u haysana kama naxo laakiin si uma faraxsanino qaxootinimada anaga baa waxay tahay maantaan garan laana marka waxaan dhihi lahaa hay-adaha dhan ee meesha isku yimaaday iyo dadka deeqbixiyaasha gargaarka bixinaya maanta maalin qaxootiyaasha ka xun yihiin laba soo maray wallaahi xaabxeeryaha qaxootiga oo mana loo dhammaaday waxaad arkaysaa waaga markuu kuu baryo dad waaga markuu baryo aad moodi waxaa laga inaysa xalin oo caagada saola si kala hayo oo kala meel istaagahayo marka ma aha inay dib meel la istaagalo iska hadlo la dhaho wax baan haynaa waxbaa kana waxbaa keera horta qaxootiga dadka ka shaqeeya waynay arkaan oo imaadaan xeryaha qaxootiga annagu waxaan qeylo dhalaaminaynaa oo u sheegaynaa maliyin gargaar in badan baa nala soo hayay waan ognahay way mahadsan yihiin hay-adaha inta badan samafalka na soo hayay ee gargaarka na siin haya
dadka munaasabadan ayaa ku soo aadaya iyadoo aad loo yareeyay gargaarka la siiyo qaxootiga islamarkaana baahiyaha ka jira xeryaha ay yihiin kuwo aad u ballaaran cabdisalaam salaf v o a dhadhaab kenya